BBC once again.
Shit, Rika Kibishi. I do it my way, you know what I'm saying? Own you. Unakumbuka ile media sasa imegeuka nyakati kuzuzuka na media vinega kubaniwa kutukuza mambwiga kubeba akinatiwa ni unafiki mitani zimekufa harakati ya waimbi ya wachani mnaibiwa jukwani wanaruka sarakasi wakifukuza karatasi unapunguzwa kasi hata uwe na mori vipi ushafunisha story za ofisi unafukuzwa kazi rudi kwenu buza kuna nazi shawasuuza sana enzi mnakunya mavi so mwisho wa mongezi mbuze kitafuna jamvi mnaisi mnajitafuta kumbe mnajishusha hadhi punde mnajikuta ganzi anko tena soba mebaki maandazi shauri ya hizo baking powder I'm beast breaking orders universal laws of attraction hii ni zamu yangu I'm taking over. Get me proper, epitome of all the scenes. Up and in the rap gang, trying to find the origins. I'm from the holy jeans, home of the crowning kings. Natawala imaya zote, I'm the only prince. More schools, less teachers. And a great bunch of S-kissers. Oh yeah, so boil a fresh nigga.
Sijanza leo nimeanza kitambo ni amini. This is my way, my way. Bro Safi, mtuba haki ni amini. Na do it my way, my way. Na haya maisha ya dhiki kwa wasani. Bili tutakuwa wasafi. Misitaki, misitaki ni amini. Na do it my way, my
today
way.
Was a good day, Ice Cube kwenye glass ya Hennessy. Street knowledge mko class when I'm in the street. Wasoni penda always pray for the end of me. Kisa unju bado jina pendwa kwenye industry. Mpemba nenda diplomacy, mina jenga legacy. Wakoloni mambo leo wame introduce democracy. I wanna sympathy, venye wanatuona kama chimpanzees. Kabla mshobuke mulize, do you ever think of me? We downplay ukweli ndio habari, that's no emphasis. The true emphasis, move for change, emphasis. Unyama kama Gaza, no empathy. Tawagala Gaza for the century. I make sure you remember me. The sickest motherfucker ain't no therapy. Mulize Gego Master, I'm a Kela B. Ishku akili ka upo Tel Aviv. Keep it real and nila kama Sean P na LG. Honey badger, sijawahi kuhanya kila B. Wala so choki kitakachokuwa ni jealousy. Kumbe ni hater bro, I thought you was a hella G. Movie bado ndo kwanza nimeanza trailer bitch.
Sijanza leo nimeanza kitambo ni amini. This is my way, bro Safi, mtuba haki ni amini. Na do it my way, na haya maisha ya dhiki kwa wasani. Bili tutakuwa wasafi, misitaki, misitaki ni amini. Na do it my way, my way.